I would like to read a portion out of Psalm 36.
Ngithanda ukuba ufunde ingxenye ethile ezweni lenkosi kumahubo 36.
Let us ask the Lord's blessing on his word.
Ake sicela isibusiso sikaNkulunkulu ezweni lakhe.
Lord Jesus, thank you that we can call on your name.
Nkosi Jesu siyabonga ukuba singabiza igama lakho.
You are alive and surpass all things that we can even imagine.
We aphila wena Nkosi, wedlula zonke izinto esingayicabanga noma sibeke nje ukuthi ifaniswa nani.
Please come and be the great mighty one to each of us individually.
Siyacela Nkosi ukuthi uze uzoba phakathi kwethu uze kulona lo ngamunye ngamunye.
Bless your word that it can transform our hearts and minds, our very lives.
Usisa Nkosi izwi lakho ukuba lisiguqule, liguqule impilo zethu, liguqule konke Nkosi kwethu.
Touch us where we haven't been touched before.
Sithinte Nkosi nakuleyo ndaba engakathintwa ngaphambilini.
There we need to humble ourselves that we would humble ourselves.
Lapho Nkosi okudinga ukuba sithobe khona sithobe.
Where we need to rise up that we will rise up and stand up on our feet.
Lapho okudinga sivuke khona sivuke sime ngenyawo zethu.
That we will be people that will respond to you above all else.
Sibe ngabantu Nkosi abazophendula siphendule kuwena.
We ask this, Lord Jesus, not because of anything that we have deserved. But alone through your grace and mercy. Amen.
Amen.
I would like to concentrate on a portion of verse 7.
Ngithanda ukuba nginamathele kakhulu evesini lesikhombisa encwadi yemahubo isahluko samashumi amathathu nesithupha.
Psalm 36 verse 7. In some translations it says, "How excellent is thy loving kindness, O God."
Amanye amahumusho akubeka ngalendlela ukuthi awu Nkulunkulu ziphelele zinhle kangakanani izindlela zakho Nkulunkulu.
Here in this translation, how precious is thy loving kindness, O God.
Kuleli humusho ukuthi ububele bakho Nkulunkulu buyigugu elingaka.
How excellent, the servant of the Lord David, he could only cry out, "How excellent is your loving kindness, O God."
Inceku kaNkulunkulu uDavide kwafike ukuba memeze ngokungaphezulu akucabangayo, zinhle kangakanani, buhle kangakanani ubele bakho Nkulunkulu.
Is God excellent to you?
Ngabe uNkulunkulu ubuhle bakhe budlulele yini kuwe na?
Do you see his excellency in his doing in your personal life?
Uyabona yini ukudlulela kokwenza kwakhe empilweni yakho ngqo?
Or do you bemoan God's doing in your life?
Noma mhlambe wena mhlambe uyangabaza uyabuya nokukhonona ngalokho uJesu akwenzayo empilweni yakho.
Was it yesterday we had the prize giving of DSS learners here?
Izolo nje lokhu besinomkhombe besinenkonzo yomkhonyeliswa izingane zesikole lapha emission.
Some were very good learners and scholars.
Abanye bebenze kahle kakhulu ekufundeni kwabo.
They received surpassing merits.
Abanye imiklomela kade beyithola ibi imiklomela abadlubhethu kakhulu kuyona.
They stood out amongst the rest. What marks, can I put it like this? What marks do you attribute to God of His doing, of what He is to you in your life?
Singathi inani lamamaki onalo lingakanani kuwena ngalokho akwenzayo empilweni yakho
na? Can you only say, David, you can speak of God as being excellent to you, but He's not been excellent to me.
Mhlambe wena ungathi hawu David phela wena ubungaqhakambisi ubukhulu nobubele bukaNkulunkulu akwenze kuwe kodwa kumina cha.
Is God excellent to you?
Ngabe uNkulunkulu ubuhle bakhe budlulele na kuwena na?
If you look back in your life,
mawubheka ubusehla kancane ubheka impilo yakho,
what marks do you give God for His dealing with you?
Ungabala ufike phi ngezinto uNkulunkulu azenzileyo empilweni yakho na?
For His dealing
lapho ekusebenza
in the life of your wife,
empilweni yonkosikazi wakho.
Are you concerned about what God is doing in the life of your wife?
Ngabe wena unake ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenza unkosikazi wakho na?
Or are you withholding your wife from God?
Noma mhlambe wena uyamthiya unkosikazi wakho uNkulunkulu.
Are you concerned about God's doing, God's working in your children?
Ngabe unake ubheke ukusebenza kaNkulunkulu kubantwana bakho na?
Or do you say, oh, so long I've brought them to the church, I've brought them to the pastor, I've brought them for prayer. Well, God must do it.
Mhlambe uthi wena ngoba nakho nje ngiyakwazi ukuthi ngibalethe enkonzweni, ngibalethe kumfundisi, okunye kuNkulunkulu sekumele kuba kube wena owenzayo.
Can you today thank God and say, God, you are excellent in the lives of my children. I see it. I recognize it. You deserve the excellence.
Ungasho yini wena kubantwana bakho ukuthi Nkosi udla ubhedu uyedlulela. Ngiyakubona usebenzile kubantwana bami. Ngiyayibona imisebenzi emihle epheleleyo ephelelisiwe kubantwana bami.
Even if you don't have any children, but in your spiritual children, can you thank God for His excellence in His working, in His dealing in your spiritual children?
Noma ngabe kawunazi izingane kodwa abantwana bakho bokomoya ungambabaza yini ubona isibanga esingaka uNkulunkulu asenzayo kubantwana bakho na?
Are you standing fully on God's side?
Ngabe ume ngasohlangothini ngokuphelele kaNkulunkulu na?
Can you thank God for the parents? Say, God, you are excellent regarding the parents that I have.
Ungaba ngambonga yini uNkulunkulu ngabazali uthi Nkosi ngiyabonga ngohlobo lwabazali ongiphe bona?
Or have you failed in being the blessing and being salt, in being an inspiration to your children, to your parents, that they are drawn to the Lord?
Mhlambe wena uhlulekile, mhlambe uthi ngihlulekile, angibanga isibonelo, angibanga isibusiso, ngibahlehlisile abazali bami ukuba basondele kakhulu kuNkulunkulu.
Thank you, Lord, for your dealing with me in my congregation. For thank you for having given me the friends that I have. You are excellent, God. Your ways are unsurpassable.
Mhlambe bekumele ukuthi simbonge uNkulunkulu. Sithi Nkosi siyabonga, usebenzile ebandleni, usebenzile kubantwana bakho, sibonile ukusebenza kwakho okunamandla okupheleleyo. Ngaleyo ndlela wangidalela ngisho abahlobo abakanye nami kukhona konke.
I repeat, how many marks, what percentage do you give God today? Is He excellent to you in your life? Or have you failed? Or are you saying God has been too hard? He hasn't shown me His kindness.
Mangaka amapercenti, mangaka amamaki esingawanikeza uNkulunkulu ngalokho asenzele khona? Mhlawumbe uthi wena hayi mina ngibonanga mhlawumbe uNkulunkulu uhlulekile angibonanga imisebenzi emihle kumina.
You say, oh, I've suffered so much. Oh, my friends betrayed me.
Abangani bami hawo bangikhaphele.
Can you attribute God excellence for the insight, for the wisdom, for the knowledge that He has given you, that you could part with your evil friends, and that you could attach yourself to friends that are pulling you heavenward?
Uyabona yini simanga sikaNkulunkulu asenzile empilweni yakho? Akwenzele ukuhlukanise nabangane ababi, wakunamathelisa kubangane abahle abakudonsayo, abakhuphulela phezulu ezulwini.
Know this, we are in a battle. The battle for your soul, for the battle between, I haven't got words to express it, between life and death.
Uyaqonda yini ukuthi sisempini? Le mpe sibhekene nayo akusiyona impanyana nje, impilo ephakathi kokufa nokuphila.
The old serpent, the deceiver of the brethren, the diabolus, he's out to rob you of God's excellence.
USathane udiyabhola umkhohlisi nomdukisi. Uphumile ukuba hambele abantwana babantu abadukise kulokho kuyikhona khona.
Do you give him room? Or do you give this excellent God with his loving kindness room in your life?
Uyamnikeza yini indawo uSathane noma unikeza uNkulunkulu lodlulele ngokuhlakanipha nangobubele bakhe empilweni yakho na?
Yet David, the servant of the Lord, was filled with thankfulness, gratitude. He was filled with praise to this God who reaches, whose righteousness is like the mountains.
Nangu uDavide lapho uyabonga, uyatusa, uyaphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu nokulunga kwakhe nobuhle bakhe. Uyahluleka ukuveza amazwi okuyiwona wona amncoma emtusa ngawo uNkulunkulu.
He says, thy judgments are like a great deep.
Uthi ukwahlulela kwakho Nkosi kujule ngokudluleleyo.
Oh, I want to belong to this God.
Yafisa ukuba ngibe ngoba ngibe okalo uNkulunkulu lohlobo
lwakhe. I want to be open to his dealings in my life.
Ngithanda ukuba ngivulelekele ukusebenza kwakhe nokushuka kwakhe empilweni yami.
Have you given over your aims and your plans and your likes and dislikes? Have you sacrificed them to this God?
Sewuke wanikela yini ngakho konke kuNkulunkulu? Lokho okuthandayo nokuhle nongakuthandiyo ukunikele kulo uNkulunkulu odluleleyo na?
Then you can expect abundance from thy house, O God.
Khona ke ungalindela ke ukuchichima kwenqolobane yendlu yakhe uNkulunkulu.
You can drink of the river of thy delights, of his delights.
Khona ke singaphuza kulomfula wentokozo yakhe.
Well, we people, we sons of men, we have got our likes and our dislikes.
Thina bantu balomhlaba sinezinto esithandayo nezinto esingayithandiyo.
We like the food we eat and we dislike some food.
Sithanda ukudla esikudlayo khona singakuthandiyo futhi.
But can you say, God, the food that you have given me is excellent?
Singasho yini sithi Nkosi lokhu kudla osipha khona kuhle kuphelele.
I remember the man, you also remember him, who was shut up in a small cupboard where he couldn't lie down for I think 90 days because of his faith, and he was given dry rice on a saucer That was his ration with salt, too much salt put on it.
Kumbule nyindoda ngikhumbula ukucabanga ukuthi nawe uyayazi leyo ndoda ngenxa yokholwa kwayo eyavalelwa phakathi ekhabetheni ingakwazi ukulala insuku engamashumi ayishiyagalolunye ingakwazi ukwenza inyakaza ukudla ekudla kwakuyilayisi kuphela elalingenalutho isobho lakhona kwakuwusawoti omningi kulona ilayisi.
But because of him serving this excellent God after having accepted this overdosed salty rice, after having thanked God for it, he ate it and it was like a sweet rice pudding to him. We like our clothing and we dislike some clothing. Can you thank this excellent God? Thank you, God, for the clothing that I receive from you. Just mentioning something so that maybe we can understand that it can become light to us. You, child, who are foiled, you are deceived by your friends and false influence and remarks and just certain remarks or verdicts of your friend, and your whole life is influenced by it.
Kakhulukazi ukuthi wena othanda izinto ngenxa yezinto zizwa ngabangani bakho ngenxa yemfundiso nomoya ogcigcigwa wona ukuba uphume kulokho kuyikhona ukholwe yilokho okunikezwa abangani bakho ukuba ubone ukuthi ngempela usabambelele kukhona kuyikhona khona usabona yini ubuhle obudluleleyo bukaNkulunkulu na.
Talking about likes and dislikes, we were in Romania a few years ago, and then we were invited to a small group of students because we should inform them a bit about Africa, because there were some that wished to do mission work in Africa.
Masakhuluma ngalezinto ukuthi umuntu kube khona akuthandayo nangakuthandeyo ngikhunjuzwa indaba ethile sivakashelele eRomania phesheya lapho sasimenye khona ukuba sihambe siyokhuluma nabanye abasha obabethanda ukuthi bahambe baye Africa bahambe sivangele Africa siyobavezela ukuthi Africa kuyindawo enjani befuna ukuthola nokwazi ukuthi Africa kuyindawo enjani.
And then we found a lady there. She was maybe not so young anymore. And then she said, I was in Mozambique. And she says, you know how I was, very touchy. Oh, I don't eat that. Hey, I don't touch that. Hey, you knew me. You knew me how I was.
Uthi niyangazi phela indlela bengiyona ngithi mina ayangudli lokhu angikuthinti lokhu yana niyayazi indlela bengiyona.
I went to Mozambique.
Uthi ngaye Mozambique.
And I was changed.
Ngaguquka lapho.
Today I eat anything.
Uthi namhlanje ngidla noma yini.
Today I am different.
Uthi namhlanje ngahlukile.
I am a Mozambican. My heart is there. I see the people turning from their witchcraft, burning the skins and the fetishes and turning to Christ. This God that can work in Mozambique can work in your life and can change your mentality and your likes and your dislikes.
Lo Nkulunkulu osebenze eMozambique engasebenza nasenhlizweni yakho nasempilweni yakho ayiguqule ayishintshe kulokho lokho okuthandayo nalokho ongakuthandiyo.
Do you see this excellent God or don't you see him?
Uyambona yini lo Nkulunkulu obele bakhe bidlulele noma umboni na?
Do you see the privilege?
Uyayibona inhlanhla
of being at this place where you can face the truth squarely.
Yokuba kule ndawo lapho uzokwazi ukuthi ubhekane namaqiniso njengokube njalo.
Maybe you've been here one day.
Mhlawumbe lapha nje usuku lodwa.
Maybe you've been here for months.
Mhlawumbe usulapha inyanga yonke.
Maybe soon you will leave.
Mhlawumbe duzane usuzohamba.
Have you tasted of this excellent God?
Sake wanambitha yini ubuhle balo Nkulunkulu obudlulele na?
Oder hast du nur schönes Afrika gesehen?
Noma mhlambe wena uyibonile nje Afrika enhle.
Schöne Tiere gesehen.
Oh, ubonile wane zinhle.
Ah, herrlich auf Yacht gewesen.
Oh, mangibheka nje konke okukhona okudaliweyo lapha kuhle.
Und hast diesen Gott nicht erkannt? Diesen nicht ergriffen, worüber David nicht schweigen konnte. Und er sagte, er ist unübertrefflich.
Sewe wahlangana yini ngalo Nkulunkulu David ahlangana naye. Lapha abona khona ubuhle bakhe nenkazimulo yakhe. Wathi Nkosi, ngibona inkazimulo yakhe akukho kuhle okufana nalokhu.
Maybe you don't experience God working within you.
Mhlambe wena akuboni ukusebenza kaNkulunkulu empilweni yakho.
Shouldn't this drive you to hunger, to thirst, and say, God, I don't know you as excellent in my life?
Lokhu bengeke yini kukudonse, kuqhube, uthi Nkosi, bengakaze ngibone lobu buhle obungaka empilweni yami.
Lord, save me out of this misery, out of this depression, out of this plain, lazy, good for nothing type Christian style living.
Nkosi, ungangisindise yini kule mpilo engiyiphilayo, kule mpilo engiyiyona, kulobu buvive engiphilayo, le mpilo engiyiphilayo, lolu hlobo lwempilo engiyiphilayo engena uNkulunkulu.
If you don't please this excellent God, then you will be playing in the hands of his opposition.
Uma ngabe wena ungahlezi ezandleni zalona obuhle bakhe budlulele, ungangabazi uzohlala ezandleni zalo oyisitha sakhe.
In whose camp do you find yourself?
Wena ke ukuyiphi inkambo na oyifica kuyona na?
Can you praise God today for his dealing in your life?
Ungamdumisa yini uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe empilweni yakhe na yakho na?
If you can't, someone else will be pleased. And that is Satan.
Uma ngoba ungakwazi ukwenza lokho ukhona ozojabula ubani lona? Satan.
The one who's at it trying to deceive us daily.
Lo wozama ngendlela zonke ukuba sikhohlise usuku nosuku.
And he's got many things to offer.
Unezinto eziningi aphisana ngazo.
Pleasures of youth and of the world.
Injabulo zobusha nezezwe.
Honor, position.
Udumo neyikhundla.
Learnedness.
Ukufunda okusezekweqa.
Wealth.
Ingcebo.
Just, what do you call it? Comfort.
Hawu, nenhlala kahle. Ukunethezeka.
There's no comfort here in the Lord's work.
Athu muntu hawu, hayi. Akukho kunethezeka lapha emsebenzini kaNkulunkulu.
You know, I've been working for years, I've struggled for years, and there's no comfort for me, no comfortable chair to sit down for me.
Athi umuntu sengisebenza isikhathi eside. Ayi, angiboni inqubekela phambili. Angisitholi mina isihlalo sami esinofonofo ekungesami. Khona ingane ehluphayo. Sibuke lokho futhi emuva.
Let me tell you something. Somebody gave this story to me and to my hands this morning. Little did I know that I could use this story this morning about ants, the beetle and the ant community. I'll just read. Ants do not spend much time sleeping. They are too busy working. Only one thing makes an ant slothful, and that is liquor. A certain kind of beetle is responsible for the ant's shameful
behavior.
When this beetle first invades the ant colony,
the
ants are suspicious of him. But soon they welcome him warmly. The beetle squirts an intoxicating liquor onto the hairs of his back from tiny holes underneath the
hair.
The ants eagerly follow the beetle around, licking his hairs, and in turn give him drops of honeydew from their sack stomachs. Now the beetle juice intoxicates the ants, causing them to neglect their responsibilities. They forget about caring for their young, cleaning the nest, or doing any of other various jobs. The beetles steal and eat the ants' eggs and larvae, but the ants are too drunk to care.
Ngalesi sikhathi ke amabhungezi lawo ayafika antshontsha ukudla kwezintuthwane futhi ngaleyo ndlela athathe nalokho ongathi kuyimpova yezintuthwane ziyezwa yini izintuthwane ngoba seyidakiwe ayisanake lutho.
The beetles lay their own eggs in the ants' nests, and the ants begin to care for them instead of for their own young.
Bese-ke amabhungezi lawo aqaleke manje wona abese beka amaqanda awo lapha ezidlekeni zeyintuthwane ngaleso zathu intuthwane ayisanaki abantwana bazo aseyinaka manje amaqanda ale alamabhungezi awasanaki ingane zazo.
The young ants that are not eaten by the beetles grow up sick, sickly, weak and lazy.
Bese lezi ingane ke ezingakhuliswanga woni nabazo lapha entuthwaneni seziyagula futhi ke sezamavele emva kwalokho.
When enemies attack the ant community, the drunken ants protect the young beetles and forget about their own offspring.
Uma beqhamuka isitha sizohlasela lezi ntuthwane, intuthwane enganidakiwe azinakekeli manje abantwana bazo, kunalokho zilakekela amabhungezi lawo namaqada amabhungezi.
Gradually the ants and their neglected starving offspring die, ruined by the intoxicating beetle juice.
Emva kwalokho abantwana bawo laba bama intuthwane bagcine ngokufa ngoba bebengasadla kuyikhona khona inganonina namala babadala badakiwe ilo juice onotshwala akade bewunikezwa amaphungezi.
The once thriving ant community becomes a ghost town.
Le sisizwe samatshaketshe noma seyintuthwane besisebenza kakhulu singana sikhathi sokuhlala phansi isigcino kugcine manje sekuyisidleke nje seyipoki.
You see, Satan wants to keep you from this fullness of this God that reaches to the mountains, who reaches to the deepest depths.
Uyambona ukuthi uSathane unjani? Uyakumunca, uyakuzuza ukuba ungafinyeleli ekuphakameni kaNkulunkulu, akudicele phansi ekujuleni bobubi.
What have you, while you're sitting, have you noticed or have you labeled? Or do you know what this intoxicating liquor is offered by the enemy of your soul?
Lapho uhleli phansi, sewuke waqaphela yini, wabhekisisa yini lena wena osunikezwe isitha edakisayo oyithola usudakiwe ilamaconsana owanikezwa yibhungezi?
Child, don't you want to be ready to praise this excellent God?
Mntwana, wena kwakakulungeli yini ukuba usukume umdumise lo Nkulunkulu onamandla adlulele na?
Hasn't he spoken to your heart?
Akakakhulumi nenhliziyo yakho?
Will you go run out here back to your family with that thing in your heart which Satan has influenced you with?
Uzohamba yini uphume lapha enkonzweni unalento uSathane akukhohlise ngayo enhlizweni uhambe nayo unganaki nakade nokade khulunywe?
I remember when I was young.
Ngikhumbula lapho ngisemncane.
Children, I was also in the service.
Ngangibuzo lezi inkonzo yabantwana.
And I listened to the preacher.
Ngalalela umfundisi eshumayela.
And the God's word struck my heart.
Izwi likaNkulunkulu lahlaba inhliziyo yami.
I wasn't more concerned about my friends or my brothers or sisters sitting next to me.
Anginakanga abangani bami, odadewethu nabafowethu abahlele eduze kwami.
I was listening.
Ngangilalele.
And I knew God was speaking to me.
Ngangazi kahle uNkulunkulu lono okhuluma kimi.
You who sit at the back.
Nina nihlezi emumva lapho.
Willfully choosing to sit at the back.
Nina nithandile nenikhethile ukuhlala emumva lapho.
Don't you want God to speak to your heart?
Angithandi yini ukuthi uNkulunkulu akhulume nezinhliziyo zenu?
Don't you say I want to sit to the front so that I will not be distracted by anyone because I need this Jesus in my life.
Awufuni yini ukuthi wenqume ukuthi angisafuni ukuhlala emuva, ngifuna ukuhlala phambili ukuze ngingalahlekelwa nanegameli lodwa uJesu afuna ukukhuluma nenhliziyo yami.
And we said, even if others go to work and to eat, I rather stay, I rather spend my time getting my life right with God. That was the important thing for us.
Sithi thina asinandaba, asingamnandaba nabaphumayo beyoyidlela. Sitho kwethu kukuhlala enkonzweni, silungise indaba yethu noNkulunkulu, siqondise lezi zinto ezingalungile enhlizweni zethu.
Boy, girl, or what shall I call you? Do you hear what I am saying?
Bafana, mantombazane, kumele ngimbize ngakuphi? Niyakuzwa yini lokho engikushoyo na?
This is vitally important, it's for you.
Imqoka le ndaba ingeyakho futhi.
The beetle will come and he will try and intoxicate you so that you don't want to listen to God's word.
Ibhungezi lizofika namaconsana alo likudakise ukuze ungezwe lokho uNkulunkulu afuna ukukhuluma.
You should actually, I should call you if I knew you by name. Come forward and I ask you, do you understand this?
Uma bengiqonde bekumele ngikubize lapha emuva ngithi woza lapha uyayizwa yini le ndaba na?
You shouldn't come into a service week after week, month after month, and you remain at the back. We don't see this child loves Jesus. This child wants the excellent path that leads heavenward.
Bengamele uhlala amasonto ngamasonto, inyanga ngenyanga, ilokhu wahlala emuva. Ufathanda ukuhlala emuva nali ibhubesi iphibhungezi liza nalo olujusi lwalo olunotshwala obudakisayo lizokudakisa ngalo.
I said, Lord, if I go back home, help me to be a blessing to my brothers, my sisters, to my parents. It was burning within. I want to be a blessing there.
Kwakushisa enhlizweni yami lapho ngiphuma enkonzweni ngithi uNkosi ngisize ukuba ngibe isibusiso kubafowethu nodadewethu kubazali bami yayingidla lento ngaphakathi.
I felt a responsibility. I need to be a blessing to others.
Ngezwa nginomthwalo ngiyadinga ukuba ngibe isibusiso kwabanye.
I didn't go to school just like anybody else.
Angiyanga esikolweni njengabanye nje.
And I received tips from my dad how to go to school and how to be upright and not be infiltrated and infected and influenced by the world and by friends with things that will intoxicate me.
Ngathola iluleko kubaba wami owayengitshela ukuthi mangiye esikoleni kumele ukuba ngiyiphathe kanjani, ngihambe kanjani, ngingamukeli, ngingangenwa imimoya notshwala ngenye indlela obungangeniswa abanye bangiphezule kulokho kuyikhona khona.
Although I didn't live on at Sizabantu.
Noma ngangaphili kwaSizabantu.
But I wanted Sizabantu gospel to live in my heart, and I wanted to carry it out.
Ngangithanda ivangeli likaSizabantu ukuba liphile enhlizweni yami futhi ngifisa ukuba ngilithathe ngidlulisele kwabanye.
Pardon me for calling it that, but it was precious where we found the Lord and where God worked with us and called us by name, and we knew I am responsible to God's God.
Kodwa mangabe ngikubiza lokho ngegama kodwa yilokho esakuzwayo lapho uNkulunkulu ehlangana nathi sibona izono zethu sibona okumele kube sikulungise yilokho uNkulunkulu akubekayo enhlizweni yethu.
And when we used to leave the house, papa, mama would say, go with God.
Lapho siyoshiya ekhaya mhlambe siye esikoleni ubaba nomama basibize bathi hambani nenkosi ningayishiyi.
They had a concern for us.
Babesinakekela benozwelo ngathi.
I remember my parents often sitting next to the bed, whether it was a sick bed or so, they were concerned about our spiritual welfare.
Kumbula ubaba no mama wesinye isikhathi noma umuntu egula bazohlala eduze kombhede babukusise behluphekele ukuba ngokomoya sikuyona indlela.
Do you unite and don't you today feel this great God, this excellent God? Won't you attribute him the excellency due him?
Wena uthandi nawe namhlanje ubone lesisimanga nalamandla umntuse ngemsebenzi emihle edluleleyo eyenzeke yenziwe empilweni yakho na.
And even if your children don't want to walk the way, that at least they can testify, my parents are serving an excellent God.
Noma abantwana bakho bengathanda ukumkhonza lo uNkulunkulu, kodwa bakwazi ukuphimisela basho ukuthi abazali bami bayamthanda, bayamkhonza lo uNkulunkulu.
We say one day we will praise and adore God in heaven.
Sithi ngelinye ilanga siyomdumisa, simnikeze udumo lonke uNkulunkulu ezulwini.
I have my doubts. Do you really want to adore this God in heaven? How can you adore him in heaven if you can't adore him today and attribute all excellency to him? If you can't say, God, you are the best and have been the best for me in my life.
Uyamdumisa umphakamise kanjani ezulwini uma uhluleka ukwenza lokho emhlabeni ukwazi ukumphakamisa ukuthi Nkosi akekho engimbonile akekho njengawe la emhlabeni.
Do you understand now why I say, what percentage do you give God today in your life?
Uyaqonda yini mangikubuza ukuthi mangaka mamake amapercent omnikeza wona uNkulunkulu obona ekwenzele wona empilweni yakho na?
I could read, but maybe I don't want to gribe and cover up and plow that which has been said. From verse 1, do you hear God speaking to you? Or is it dead to you?
Ngingafunda kusukela evesini lokuqala. Angithandi nokho ukugqiba manje lokho uNkulunkulu abekubekile. Kodwa nginolombuzo ukuthi uyakuzwa yini? Uyezwa yini lokho uNkulunkulu akuphimiselana akushoyo na?
David tells us the transgression speaks to the ungodly within his heart.
UDavide lapha uyasitshela izono zakhe, izinto ezimbi ezimbi ememeza lokho akade kwenza ngaphambili.
While you lying on your bed,
laphulela embhedeni wakho,
what is speaking to your heart?
Yini ekhuluma nenhliziyo yakho na?
What are you planning? What are you intending? What are you envisaging for yourself?
Ucabangani, uplanani, uhlelani lokho oyihlelela khona wena qobo lwakho na?
Is it well-being?
Ufuna mhlawumbe inhlala kahle ngcono?
At least for once to be recognized.
Mhlawumbe uthi ongenani nje ukuba ngazeke ngibe nodumo ezweni.
Why don't you allow this God who has got the fountains of life to be your meditation, to speak to your heart, to infiltrate?
Yini ungavumeli lo Nkulunkulu ophilayo, lo Nkulunkulu osipha ukuphila, ukuba abe ukuphila kwakho ongazindla ngaye?
You want the best for your children.
Ufuna ukupheleleyo okuhle ngabantwana bakho.
And maybe you give them hidings if they are not the best.
Mhlambe mabengenzi okuyikhona khona bafaka uswazi.
But Father, is this God excellent to you?
Kodwa baba, ngabe lo uNkulunkulu muhle wedlulele na empilweni yakho na?
Can you say, Lord, your dealings with me, even though they were hard, they were difficult, I had to sacrifice all, I do give up all. I have to lose all.
Mhlawumbe unothi hayi Nkosi, ukukhuluma kwakho nokusebenza kwakho bekunzima kakhulu. Bekunendlakadla, bekumele ukuthi nginikele ngakho konke, bekumele ngishiye konke, bekungibiza yonke into.
But today I say your working has been excellent in my life.
Kodwa namhlanje ngithi Nkosi, ukusebenza kwakho wena bekukuhle kudlulele empilweni yami.
You can be on the mountains with this Christ.
Ungaba seyintabeni nalo Christu.
You can be into the deepest wisdom and things that others don't see. You will experience. They won't taste. But you are tasting it. The goodness
of God.
Do you love this Jesus?
Do
you say, Jesus, you are the best?
We are showing what he calls Jesus when
at the end of my life, one thing will be there, and that is Jesus. Are you working for that? Are you sleeping for that? Are you eating for that? Are you clothing for that? Are you speaking for that? Is Jesus the center point of your life or not? Or is some beetle intoxicating you? Why don't you go to someone and say, I don't know why I don't feel this excellent God in me. You don't know where to find this beetle. Then go to those who have this excellent God and say, please, let's take away the leaves. Let's start quandering. You know, scraping like a chicken. Till we find this beetle that is intoxicating you. That's why I can say how wonderful. Today, we are offered pineapples. You'll run for the pineapples. But run for the God, this excellent God of the pineapples. Your heart should overflow to this excellent God. God, how caring are you that a mission can offer us pineapples?
Where
have you heard of it? We must support the mission. But we have got, what shall I call them, servants of God. Who love us, who love God and are out to help. They are out to assist, who have a heart for us. You don't receive it by coming only to Kwasizabantu Mission. But if you want to really receive it, whatever your heart is longing for, then attribute 100% to this excellent God.
Kodwa mawuthanda ukuthi uhlangane nakho ukuze ufakaze ngakho, hlangana nalo uNkulunkulu onobubele nobuhle obedluleleyo.
And I invite any and every one of you.
Ngimema wonke umuntu nonke ngiyamema.
If I don't serve this excellent God, then help me. Come to me. Correct and even chastise me to serve and to attribute excellency to this God with my life.
Ngiyamema ngisizeni. Uma mina kutholakala ukuthi angimkhonzi, angimtusi, angimphakamisi lo Nkulunkulu omuhle kangaka, sondela kimi ngisize ngelekelele. Makudinga ukuthi ungibhaxabule kwenze lokho ngoba ngithanda ukuthi ngimkhonze lo Nkulunkulu omuhle ngalolu hlobo.
Have you seen a bit of the excellency of this God?
Wena sewuke wakubona yini okuncane nje obuhle balo Nkulunkulu?
Has a candle been lit that in his light you see the light?
Sekukhanyisiwe yini? Wambona ekukhanyeni kwakhe na? Wabona ukukhanya kwakhe?
That you receive new strength and vigor to enlighten your children.
Ukuba uthola amandla amasha nofuqufuqu ukuba ukhanyisele abantwana bakho.
That you can enlighten your parents.
Ukuze ubakhanyisele abazali bakho.
Enlighten your neighbors.
Ubakhanyisele omakhelwane bakho.
And above all, your own soul. Beware the beetle with its intoxicating influence.
Qaphela lelo phungezi eliza nojusi abadakisayo.
And maybe in your life he's no beetle anymore. Maybe he's grown to become a roaring lion.
Mhlambe kweyakhe impilo akuselona nje iphungezi. Mhlambe selikhule kangangoba sekuyingonyama le ebhodlayo efuna ukugwinya.
Maybe you ask, why don't people come to me anymore?
Mhlambe uyamangala ukuthi abantu abasezingani kuwe.
Why don't they help me anymore?
Basakusize ngani?
I need help.
Mhlambe uthi ngidinga usizo.
Have you become maybe, are you growling like this roaring lion when they come to assist you?
Mhlambe nawe unjengaleli ibhubesi abantu mabeza bezokusiza.
Or are you open for advice?
Noma mhlambe umuntu uvulekele noma yisiphi isiluleko.
Even if it's bitter.
Noma ngabe kuyababa.
Medicine is bitter. But you drink it because of the effect that it will have on you. It will pilisa, it will liven and make you healthy.
Siyawuphuza umuthi nobaba. Siwuphuzelani? Siwuphuza ngoba uyaphilisa. Isiphetho sakhona sizonikeza impilo.
I think I've talked my heart.
Ngibona ukuthi nginivezele inhliziyo yami.
I can't say anymore.
Angikwazi ukuphimisela okunye manje.
But don't listen to my words. Listen to what this excellent God is talking and speaking in your heart. If you're disobedient to him, you will have to face the consequences.
Ungalaleli mina namazwi ami. Lalela lo Nkulunkulu omuhle, lo Nkulunkulu onobubele, lo Nkulunkulu odlulele. Ngoba mangabe ungakwenzanga lokho, umphumela wakho konke okwenzayo uzoyisola ngakho.
Can say so many things at Daniel, of whom the queen mother said, there's an excellent spirit within him.
Nangu Daniel, abona lo ambonayo, uthi lona lono kuye, kukhona umoya namandla kuye.
And it is available for each child, for each grown up, for each grandmother and grandfather.
Lo moya wenele noma ubani, umncane, umdala, umama, ubaba, ugogo, umkhulu, sonke kusanele.
Let us pray.
Asikhuleke.
Oh Lord, let your spirit grasp our hearts and minds in its clenches.
Oh Nkosi, siyacela ukuthi umoya wakho usibambe kube ngathi unezindlawu ozosibamba singanyakazi la sikhona.
That we can only cry out, how excellent is thy loving kindness, O God.
Lapho siyonemeza khona sithi buhle bheka buhle bumnandi ubuhle bakho Nkulunkulu osezulwini.
For I'm tasting of that kindness, that goodness, that inexpressible delight.
Ngoba nginambitha lobo buhle obungachazeki obungabambeki.
Work to the honor of your great name.
Sebenza Nkosi, sebenzele igama lakho elihloniphekile elikhulu.
Let us not disappoint you.
Kwangathi Nkosi singekudumaze.
You are calling us all unto yourself to be exclusively yours.
Usibizela kuwe wena Nkosi ukuba sibe ngabakho ngokupheleleyo.
To sing and shout out your praises above all else.
Ukuba sicule simemeze ngobuhle bakho nangokukhanya kwakho obudluleleyo.
Let everything else of this world become strangely dim.
Wangathi Nkosi konke kwalomhlaba ngaba izinto esingazaziyo esinga futhi esizibona zilivindi kithi.
In the light of your glory and grace.
Ekukhanyeni kwenkazimulo yakho nomusa wakho.
Can we ask that you would go with each one, O God, that our
singacela inkosi ukuthi uhambe nalowo nalowo wena Nkulunkulu omuhle nobubele.
That the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable.
Ukuze inkosi izindlo zethu nakho konke ukuzindlekela kwethu inkosi kube ngokwamukelekile kuwe.
We ask it because of your grace alone.
Sicela inkosi lokho ngenxa yomusa wakho kuphela.
Amen.